Yande jona wittode emin tagi sappo joy studio kalangu nani habaruji tini emin janganta on he fulfulde ndeko e majjani hande ni subana ni hano fedde nane bien ni hano portal mangal wadama ano CNDP non ni portal galdo parti politique gidi leydi men Niger ni kam potti wadi hano portal galde parti gidi galagal laamu gon notaki noddol gon non do age region mo maradi non ni ko watta jame mawdo non ni malfaaji kan non ni nangira himbe tato non ni be garando poporoge didi non poporoge didi non do be nangato be werni do be nangama prefet on hokki andal do mun yewtere men pintilo hande yeccata ko nani ga himbe pamana hano hakkeji bibbe adama non ni ko won wakkatiji go no yaabe dum wadi ni yewterde yeccata ko na do datol keme didi e no gay non ni ko yeccato do telkuru hano serie a leydi non ni dum do tokko min no bien ni hano madan goje maymuna jabu gajibo haliri non ni ano ciewtinaki do keptol hano kebangal do gollal hano gadangal non ni ko fedde ciewtinore e hokkol habaru do laabi hano cuudi do laabi hano cuubaki non ni dum woni hano hore halakan non ni dum woni hore halakan be gatti yeso der portal gal non ni dum do wakkati on ni ko portal gal fudda non ni hano hande subakam fudda do der gallu nyame hano suudu yitenu CNDP non ni haw kawrital ko parti politique ji leydi men Niger ni non ni dey parti gidi galagada laamu gon non ni be jahay hano to portal gal non ni wakkati on ni Birjira fi ni premier ministre leydi men non ni o holli hano weltare ben makko do gollal gadangal gol non ni dey wakkati on don do fa han kasen o holli mette bedde makko do ko ciwata garkiki hano parti ji di galagada laamu gon sali warde non ni dum do wakkati on ni Birjira fi ni o yewtidi e bandimi Habibu Garba non ni horejo CNDP Birjira fi ni
le comité a travaillé durant 4 semaines
fedde de golli fa gasi asaweje nay tiagal golle den tileke du be gaddi dum fudo talki be kokkimi jonno fedde de daari tabintini laabi hono jojjina do fillano golle de haani yara fu wakkati fedde de gollano himbe fu gondi dara mudum golle de gada faade timmi gada ko golle timmi wonno ko wobbe burti der majjum kam wonno himbe be gala do lambe wurtagol mabbe goldu welali min fey seeda min jinnata be keddi hen endam ko min buri yidde ni woni joni humunde fu ko wada ele hawrter de do fu tawe se wurtinama hen endan laato ko himbe fu njardori dum gollide fa woda non
la vie de toutes les parties prenantes
ken Allah sanni portal mangal gal himbe hano leyde G5 Sahel non ni wadi der gallu nyame non ni timmi portal non e wowal non ni do fi hano joddingo laabi de na ko non ni der leyde hano Sahel non ni di laabi do gollide non ni portal gal wada kanani do gattol jungo hano ONG leydi hano siyad non ni dum do ni har ko ciwata balla hano fedde kawjine e dartingo hano hakkeji bibbe adama non ni CNDH non ni e fa bon leydi Niger e fa kan GS G5 Sahel non ni Mohamed Asalay non ni kawjido e sigilaji ONG o mo far bangere hano leydi Mali non ni hokkimi fama do mum
cette rencontre l'objectif
ngal kawrital manam ngongaajo wanana e lamnude hunde fu ko ndarto do fillande nagu yaade leede G5 Sahel joyi tawade der sadorma goto om ko wada der hawrunde den du min beltake emu kanon min noddi himbe ardotobe batuji joda kale e wodube ande do fi majun to min jewtide mabbe do kulle kewde dum wodi du sanne ga hebama ko buti der mum wadi juwobe Mauritani Burkina Chad e Niger ko hala mun dum do hega ke sanne mide ela du der wakati garo o ir hawrindeji di sigile der Niger malele di G5 Sahel go
pays du G5 Sahel
cile ladde ni hano G5 Sahel non ni kan haaja non ni ganjehol yeso hano hebe far bangere sigilaji mun ko watti yeso non ni gannaki singo hano golle de bonde hano golle bonde de jihadis wonno wada dum do ko wattani hano ko fudda illa 15 lewru janvier non ni no secrétaire kawji do e golleji sigila on mamman sambo siddiku non ni hokki habaru do AFP non ni dum do hara ko hokki habaru on non ni o wi min goni minen kolla hano minen kolla de min golli ditta non ni cede de no don ko leydi hano europe noni hojani be adi no nangana be dum do go watta sigila mabbe o yaha yeso dum do fa han kasen hano larabu be non do ballitan har ko ce watta hano lattingo golle mabbe de yaha yeso dum do ni har ko ce watta himbe tato hano himbe tato be do kan woni hano be hano paddaabe paddaabe do kambe tawra e golla name ki no kulle bonde non ni konirde mawde non ni be nangama der wuro age non ni wuro age do kan woni tawa kana der region mo hano maradi non ni kengal lasar kam police be deki jungo do mabbe non ni no prefet hano haru isifu non ni o wi bibbe bombe be ni be garando poporoje tati non ni poporoje didi non ni dun do to be weedi kanko do o nangama non ni haru isifu ni holli wiide ni hano ibe der jungo police be ille kengal non ni dun do wakati on do ni mohammed mamma bandimin yewtidi mako e chelolol
on na sivi 3
min nangana nimbe tato do moteje didi nimbe dido be ton no do motere oto du no do motere mum fere malfe konu jeegom be nangida e kesuje jabe tati malfe jeegom den do be gatta na den lande jodorde moteje mabbe age be nanga der suudu goddo de mi anda inde makko e halaka kaltenka ibe der juudo police jile commissariat mi da watta dande yaade e nimbe wuro age mballa sogeji kawjidi fillande na gudin der golle mu en won e hokkude be habaruji gongaaji wodi sogeji din do to ngattu yebare der kokkol habaruji
non noni der murtibe hano leydi chatato hano nangabe nonni der leydi men Niger nonni hitane dubi ide sappo e jeddi nonni ngada mun be korrama hano leydi chat nonni illa be paddama be giaka de nyande hano mawni nonni hano be giama nonni der garuwal kas nonni mo leydi chat jamena nonni habaru mo hano mo fedde habaru mo leydi France nonni hebi to sogeji tawabe der kas on nonni dundo wakasi on doni be nangabe nonni hano ibe tawa der hano fedde murtibe mawbe ngada mu hano be kornita hano leydi chad nonni fi odo deni ciwama ni hano der himbe dido be nonni hano be nangaka dido goto o kai hano goto o kai mayi be der garwal kasugal nonni der dido be do hano bur be kambe ngoni hano hasan bulmay nonni e hore hasan bulmay o horejo kiddo non fedde mabbe de nonni e fahan kasen hano goto indirte do ahmat nonni yakuba adam nonni kanko do kalo wodo inde fedde mabbe de yago himbe non noni handen hano subana portal gon fuddama hano kawritel hano ciewtinowo gan joddingo sigila dabareji lobbi noni yago e dottibe mawbe noni hano tawabe der fedde hano sigila kawritel dina alsilamagal oci noni dun do wakati on don dottibe mawbe hano dottijo mawdo hano yamirowo mo leydi men Niger noni weltorake e gollawol gan fino do mado moddinowol gurna hano himbe noni dun do wadi ni hano o wi jehol yeso no hebete wakati on doni Garba Umaru horejo fedde de o holli bandimi Asumana Shina.
Ce document comporte
erreur ngol yito ngol kulle keede tawa der majjum misali do filla cellal e ko jonen mabbe te dengi gan ko andudon nayebe no jogi sirriji fina tawa sanne denne derol ngol hunde fu ko jiddon no tawa der mu ana ko darta far mojjinol ngurdam himbe nayebe mido ngodi komi ndomri yaade e mu ko tawe himbe nayebe yaadu yeso hebaama far ngurdam mabbe fuudu be ngala bawde be buri se on jehi der leede bandiraabe Burkina Faso no wodi fedde sawara Mali du nona kano denne min jidana na leydi Niger du ekito leede de to gan kambe ibe godi babiro mabbe golli do e gollirde horejo leydi fedde himbe na yebe no fedde no savirtende emu no hani be kala namin min gadda ballaga amin
notre contribution
himbe di fani wadi balde ko ibe goni der sunud gudo kam fangere diam jartidan dan ko company diam lady Niger wonno hokkabe nonni don do hanobe di fabe be kolli wiide ni ko diam danni hano tawrama e tuni nonni delle hanobe ko laaki diam dan nonni ko wadi ibe kolla hano habaruji din nonni do videoji e fa hankasen do lawol internet nonni jaadi min hano mo di fa nonni lawam bukar nonni o yewtidi e himbe wurobe nonni nani ko be kolli har ko e wata bangere den no
moi personnellement
min e hore an ko kisi min darum der nyaloma fillandi am balejan gonada no hale dan gola amma la sara warde jemma ananan der badeji nimbe no kala filla majjam ndene mi de jaar hala kanto ka hani yarede hebande sadorma o mosola gande fillandi am waddama fu cellal indama
vraiment c'est très important
les eaux de la
ndiela campagne kawdi totton ndiam biteedo sen o hana yarede bander difa gamdan woda
sal
la population est
himbe wuro ben fu sadorma o no dara dun sanne se on dari dun wadi ko watto jeddije didi ni nangude yamde jeddi futura yaade yamde jeetati on ndiam dan no bawlan tikno denne campagne kawdi do fille totton ndiam o no hani hebana o sadorma mosola gam himbe wuro be kisata nyaw e patitingu jonte bonde gere
le tifoide
nder laawol gotolgol ni hano jaadimi mo wuro di fanu ni tefi hano heɓa habaru to mbiyen ni hano hooreɓe campani mo sinnon ni ɓe difanon ni dey ɓe cuukuli hano yeccaade sabi ni hoore e maɓɓe ɓe galluño may kokkay hano warke hunnduko maɓɓe noon ni fedde lato e baalo noon ni ɓe jottaaki duuɓi nogay ɓe leydi men Niger noon ni jaalake fedde de Gana noon ni ɗiɗi e bolum noon ni ɗum ɗo wakkati on ɗo ni latol baalo mbiyen ni ko hano caka maɓɓe ɗum ɗo no nder sigila waɗa kana nder ɗo nder galluño may ɗum ɗo hano wala kana waɗa kana dow ko ƴewata hano semɓintinde sibila hano sigila latol baalo noon ni ko waɗete lewru février de lamɗo jaɓi ɗo nder leydi men Niger ni noon ni ekkitoɓe pelle ɗiɗɗi fuu hano moy hokki bawɗo hunnduko mum noon ni har ko ƴewa ta lettol baalo gaɗagol ngol noon ni mbiyen ni mo Gana on noon ni hano Jimi Copler noon ni mo Gana e fa hankasen ceemogo hano Soumaila ceemogo mo leydi Niger ɓe fuu ɓe kokki bawɗo hunnduko maɓɓe
arande en nani mi faami ni ɗum waɗayno min jiɗɗi fei seeɗa kala to sey tan min dari jokka min kokki jamirooje min cappini sukaaɓeɓe min battiti woɓɓe maɓɓe ɗiɗe ɓernde ko ɗum yehi ɗum heɓi jokka ɗum golli fa yeeso ton enda to min ngala fuu joote goɗɗum sabu yimɓe amin ɓeɓe kiɓɓi mbawi golle
maɓɓeno
miila ani latol ngol ɗo kayi latol noon ekkitagol ƴeewa sala waawi sey tan jokka min kootan noon joni so min kooti min ndaara nokkuto min tawi hono waɗi laruna to jacci min ponita ɗum nden min jaha min garta min garda
hannde woni ñalaane ittanaane rewɓe ngaɗooɓe hano fi hano fijorreeji pirtol ɓalli nder leyɗe duuniyaaru nder leydi men Niger di ba manzo Aboubacar noon ni hoorejo kawjiiɗo e sigilaaji fedde hano lato e baalooɓe rewɓe ɓe noon ni ɓe leydi men Niger ni noon ni hannde bol noon ni e ko nanndi e mum noon ni rewɓe ɓe ɓe gaɗaana hano mbi no fijirdeeji ɗi ɓe kokki ɗum coñinol ɓalli hano fijirdeeji coñinol ɓalli hano yeeso noon ni ngam jehol yeeso heɓaama noon ni far ɓangeere ɗen ɗon wakkati on ɗo fantini wiide har ɓangeere hano latol baalo e junngo noon ni ano lontotoɓe mawɓe noon ni ano heɓama gan sabi ɓe gon ɓe ekkita hano sukaɓe ummatore gonɓe no ummo noon ni no o fantini nder pantinol gol o waɗi noon ni
depuis les années 82
mbiɗa sikka illu hitande ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi e jeetati warde duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeenayi e jeenayi filla rewɓe tawe ele filla fijoji pirto ɓalli ɗum yaari caggal sanne nde ko waɗi ɗu ni woni woɓɓe fof e nder wuroji mumen tondani haɗete saabu le leydi Niger so en daari worɓe dow hemre ene anndi capanɗe jeenayi e jeenayi ɓe fof jaɓata décrat mumen jaaha jahaale faya waɗa fijoji hon noon endam ɗe jo wakkati mo gonɗa wena ɗe ɗum waylo waylo saabu so en daari joni fedde heɓude e jaama ko hikka le leydi Niger fof paɗɗo baaluji ɗin enda rewɓe jo en gorraɓe kaen ɓuuri ɗudde nder hen enda to noon noon sigilo ni ko watta ko tawi lontoɓe gaɗi saabu illu duuɓi jeetati warde sappo warde sappo ɗiɗi min puɗɗo min ekkita sukaɓeɓen endan gam batte ɓe keɓɓe lonto ɓe to so tampi
c'est pour préparer la relève effectivement
non noon ñalande ni fuɗɗa kana ni gam barkingo hano ñalande noon ni hano hitande ɗuɓa ɗiɗi e sappo e nayyi noon ni ɗum ɗo fedde jon en téléji e radio ji ɓe leydi France noon ni kamɓe barkini ñalande ɗum ɗo gam tan ɓe hano ɓanta rewɓe hano gaɗoɓe fijirdeji hano pirtol ɓalli ɗum ɗo ni har ko ƴewata habaruji ɗin ni mbiyen ni hano yewtere men pindinol cile cewɗe woɓɓe no tumira habano bandira e maɓɓe noon ni e pene e ko nanndi e mum noon ni gan derje maɓɓe hano heele noon ni ɗum ɗo de ni ƴewama fi noon ko talkuru hano séri a leydi men noon ni hano no wañi ɗum noon ni otol hano ɗatol keme ɗiɗi e nogay haaɗi ɗum noon ni jikku bongu ngu noon ni ɗum ɗo waɗi hano min jewtidi e madame goje maymouna gajibo noon ni o wi iri ni hano fi noon ko bonnata hano himɓe noon ni wakkatiji gon fa jomum yaha tumire to suudu kiite noon ni laato haala kado laato ɓolum amma o fantini dow
yeru no carɗo o mbiteɗo maymina gasibo holliri o wino woodi himɓe laatiɓe hono immoto jaha pennoa bandiraɓe muɗum en dow maire mettande ɗum du konna hunno ko laati gaɗɗo ɗum fuu no wawi nanguede nanggal majjum yeruno fa hande en hono saldu keme ɗiɗi e nogayi tawande ele filla ko darto sariyaji leydi ndi holliri maymouna gasibo o holli o wi ɗum ɗon du wonana pecce ɗiɗi
vous allez voir des hommes et
neɗɗo no yi'a rewɓe e worɓe no ñalla nder bureauji mawɓe mumen gam batte ɓe tunnina bandiraɓe maɓɓe eɓe tewta du kondam ɓe keɓa yerda mawɗo e hoore mum ɓe tinno iɓe penana bandiraɓe ɓe to mawɗo o ɗiɗaɓel majjum woni woɓɓe du immata kono yaaha policire fennowa goɗɗo ɓolu gam o wela ɗum fa o nangui hano misali joni région medifa mi woodi woɓɓe jaaha kalana policire wi'a neɗɗo on boko haram woni
voisin e dow boko haram
de ɗima woni ko saria darni e dow hono himɓe ɓeeɗo
la loi dit que
sari o holli joomum no wawi nanguede lebbi jeego yaade duuɓi joyi yomne du ujunaje sappo yaade ujunaje hemre gomnet
500,000 à l'état
ɗo ni min dennata habaruji min e fulfulde